yesu naramwiringiye nawe nazambe mukira
jewe naramwiringiye
haleluya
nawe nazambe mukira
yesu naramwiringiye